production.
Tima panga sminis.
Mami ndika mabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja ndabana
ontal
ndabana.
Amai ndapeza kankazi kosalala oh. Kakalidwe labo zaine kamasamala chisto beautiful ngali nuyo ndikaduwa yeah. Angakhale nkawa zanga paiye ndinatula nkazi ndi waulemu komaso ndi wakhalidwe oh. Ndiwodziwa mwamba mudzamuona mavalidwe ah. Kamatoka ngamo ndimadziwa kamandikonda kamandipetsa shuga sikamandiyenda njomba yeah. Gile khalidwe lako atengera agogo palibeso maizo ti ndzatoka na mpongo oh. Kubwela kwagi akaziyena sindifira anatseka makulu zamsilu zamveja la
mami ndikamabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndikamabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja
ndaba.
Bwela sundeka ndapeza kakakasi kodziwa kudeka kasosiwa mabudo ndi ake makhalidwe ondikondetsetsa ngakhale ndilibe drama. Mama ndapeza tukadonaso tukofatsa wotisanga ndisungile kapene kumphasa sanafele mbili iyanafela chikondi ndikulumbila ndizamukondetsetsa
mami ndikamabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndikamabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja ndaba.
Amai ndimakonda gile ine heve ndikufuna abwele kuti ndzamuveke mphete zoti mamukonda zomweneyo ndinganene cause ndizakwaniritsa chilichonse angafune.
Mami kazamene mukafuna uja ndampeza champepete mwanyanja ndaweza eyangatije amandikonda daily everyday amafuna tsikala ndine.
Mami ndikamabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndikamabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja ndaba. Mami ndikamabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndikamabwela ine sindibwela ndeka ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja ndaba. Mami ndapeza katsuna kambali mwanyanja.